This is Dash. Jaleoni kuambie ulivyo mzuri malkia. Ninapokutizama na feeling kusinzia. Na ilo shepu lilo nalo na macho umebarikiwa. Kila ninapokushika mihoi inazidiwa.